Batake ol Paul ha Galatia en. Faslu ol tatabol. Onon Galatia en fatabe. Mo hili on, nami wanginani gitemon Yesu Almasihu maido do gafangal la. Njabe dam jamol gotol tan. Alla hokki on ruhumum gamon dotani taureta na, malla gamon nani linjila on nutini Almasihu. Koni on pamata. Ko ruhu fut inder modon on gitiminir godum besembe modon na. Ko latani on umfuru merena. Fakat kuje maude bana de latata ko mere Allah hokki on ruhumum don huwa kaye fiji shaka modon bo odon wada dum gam on dowtani tawretana malla gam on nani linjila on nudini almasihu num tele hala ibrahima defterewi
ibrahima nudini Allah kanjum Allah limani modum gongaku
be majum pamoton dum nudinbe Allah kabbe goni be ibrahima be gonga deftere wi diga boyma no yimbe ummatoje kebrata yerduye Allah be nuddenki banani deftere andiniri ibrahima din jila diga boyma bo ndewi
be mara ummatoje fu keban barka
ibrahima nuddini Allah nuddinbe Allah bana ibrahima keban barka Allah bana ibrahima bo amma tuktobe kude tawreta nalore don dow mabbe ngam deftere wi
nalore Allah do komoy modo tanaki foroy umroje binda de der deftere tawreta de e fu
amma belon fu wala mo hebata yerduye Allah do lawol tawreta ngam deftere wi ibo
nudindo Allah heban yerduye mako yedan
tawreta kam darata ko do nudin kisam amma
ku wando umroje de yedan be maje
almasihu rimdini en enalore de tawreta waddani en gam kanko o lati nala don battudi meden deftere wi
ko moy gilado ha leggal o nalaado
yesu almasihu huwi dum gam ha barka Allah do ibrahima warana ummatoje fu ko moy dini almasihu heban ruhungu Allah wi o hokkan dum derdam en sey mi famtina on be bandol al ada yimbe to goddo wadi alkawal tabitiningal den kan wala potan do meri dinugongal malla besdugo goddum hamagal yo Allah wadani Ibrahima alkawal ngam mako e dayingol mako deftere wi ay dayingol jima banadi duddi amma dayingol ma banangol neddo goto watu almasihu nda ko gidmi wiugo Allah wadani Ibrahima alkawal tabitiningal dubi temedde nayi e chapande tati bawo majum tawreta wari kawawata meri din go alkawal man Allah wi Ibrahima o hokkan mo maral to dokkal majum darake do tawreta den kam gal darata ko do kongol alkawal amma Allah mo anidum Ibrahima be kongol alkawal de non kam dume tawreta nafata kabes dama ngam haka wangina kude lutande mu yo Allah sey to dayingol Ibrahima go wari wato mo kongol alkawal wolwi e mudum tawreta hokkama be malaika en goddo hakkundejo bo waddika amma to dum goddo goto wala haji hakkundejo wara Allah bo goto tonon kam tawreta don luta kongol alkawal Allah na nanon sam gam to tawreta lata keno fakat gam haka waddana yimbe gendam den kam goddo hebanno yerduye Allah do lawol tawreta amma deftere wi hakke don lamano yimbe fu gam ha dokkal fodde kongol Allah latano be do lawol nudinki ko moy nudini Yesu Almasihu hebangal amma diga jamanu nudin kisiwa tawreta don no jogiti en bana der sudu fursina ha nudin ki man wangi bana non tawreta latino elto en ha Almasihu wari gam ha en keba yerduye Allah be nudin ki jonta jamanu nudin ki wadi gam majum en dimdi e jungo eltowo gam dalila nudin ki on fu on lati bibbe Allah der kautal be Yesu Almasihu sa ion kebi ngiwam baptisma be inde Almasihu on kauti be mako o lati bana limcede borni don gam majum wala ko sendirta yahudujo be molataki yahudujo malla maccudo be dimo malla gorko be debbo onon fu on lati neddo goto der kautal be Yesu Almasihu amma to on lata ke yimbe Almasihu den kam on asngol Ibrahima bo on keban ko Allah wino Ibrahima.